shot up.
Oh yeah.
Behind.
Oh yeah, yeah.
Songa time, what's up?
Shamfa boy.
Majengo so
come on, ajalibu, don't try for me. Wezako wanafanya na wani so me. Flow is on air, sitangazi fair. So wape bali zao, raundi hii watangojea.
Na wapaki tete, wanachikwa na videte.
Wanachikwa na videte.
Na wapaki tete, wanachikwa na videte.
Yeah. Wanachikwa na
Beba vyuma, yini mane ndo power. Yungozo so chapa kazi, wambie magu ndo dawa. Wanangwa mistari kwenzi,
wambie muziki biashara.
Madogo wanotega shule,
wambie mitena wachore.
I'm back on the business,
take five now.
Kama uko live na maisha, tuende sana matukio. Waulize
kama uko online,
mana link kwa bio. Na wawashia data ta Google kwa bando zao. Hii ni big news kwao, sio kiki kwa social zao. Hiki ndo kia machao na shaka kwa karya zao.
So what?
I want to be the Vems. Wanajifanya nganguri rona kutana na mbaya. Faya jiji na waka vibaya. Chamfa ninja kwa zao kai. Wandae miwani kuficha hai. Na hii ndo time ya kulikai.
Kama unajalibu don't try for me. Wezako wanafanya na wani so me. Flow is on air, sitangazi fair. So wape bali zao raundi hii watangojea.
Na wapaki tete, wanachikwa na vide.
Wanachikwa na vide.
Tianja kukua likula school fees. Toka enze chamber squad mazengo big pimpin. Leta dharau kwa ndevu na boot kupe discipline. Mtani kutaniko window mjomba nchumari. Sijui zenu single na mjua single mtambalike. Kwa beats za tachi za sara adilnasi ndo wakali ya Embwa lete nwafunike. Si change na vunja shingo na pika na binzari. Mtoto kanchama the best atishia kufreestyle. Huku Dodoma City mambo ni moto. Usikimbilia Arusha chinbiz kwa nulu shoto. Natoka LA lendo ufalo. Watoto dogo na swaga za bumpers. Wakitegemea police ni aftermath. Watankuta in the chill na kula weed after class.
Unajalibu don't try for me. Wezako wanafanya na wani so me. Flow is on air, sitangazi fair. So wape bali zao raundi hii watangojea.
Na wapaki tete, wanachikwa na vide.
Shut up. Behind.
Yeah, yeah, yeah. So get time, what's up?
Yeah.